pop up search. Haijawahi kutokea, kila pande metachi, kila moja lingoja. Haijawahi happen, zeta misi zote, zeta miss ocean. Now it's happen, washanza sema sana, shinde takuwa salama. Rosalie usof mama, ibuka tu kama vigezo navyo sogopo tavo dressi. So case naifanana BSCS. Tawopa perform because kubwa mwimala na mrare wa shuja. The one can't stop, mwene mafunzo wa kitami. Si hip hop star, abota kwa wema awe stamilivu kwenye msiba so kilio. Miss independent kama yule wanio. Mwanza anasema mshindi atatoka CBE. Dapio anasema mshindi yupo kipande E. So umbo wala pamba si atuangali, labda pose za kijanja kwenye picha za IG. Miss hip hop,
hip hop search, miss hip hop tizi. The super lady and gangsta, super lady and gangsta. Oh yeah, miss hip hop search, miss hip hop tizi. The super lady and gangsta, the super lady and gangsta, the super lady and gangsta.
Kiweza ku freestyle shindano itamfaa. Hawa mesha wepigika na life ya mtaa. Kimtindo kapinda na ubishwa faida. Ni mchaka mchaka chinja ila na kuenda na mida. Miondoko wa kisela soya mamodo zuka kwa drive seller. Tampa point kidogo asipende sana kiki. Kimzingua mtiti ila kikubwa discipline pia. Swela nyodo wakilisha kama witness. O skendo wala fit na matokeo asija pinga. Kama Kenya Odinga fano kija na imba afu majaji wakapinga. Fagili ujinga ila wameshe sana ghetto. Sometime fashion kama Mobeto. Kwa mbali usela kachiku keto. Michano kama Minaj na kili iwe na charge. Labe tampeli taj takama ta rhymes. Nyimbo kumi za kwangu wezi pata big time. Sipo kuwa hambo tangu na tangu za long time.
Miss hip hop search, miss hip hop tizi. The super lady and gangsta, super lady and gangsta. Oh yeah, miss hip hop search, miss hip hop tizi. The super lady and gangsta, the super lady and gangsta, the super lady and gangsta. How is super lady and gangsta? Super lady. How is super lady and gangsta? Super lady.
Taka nafutia nyamaza ndama ila gula bia. Kiuno kakata nusunkia, watoto anakanya kwa kutupia. Mwendo wa kinyonga ta kinyonga die. Utapenda kibonga sa kigonga try. Keta kuchonga ta kutwani shy. Kilenga kitonga ujwe vitu avikai.
Miss hip hop streeter when a gang kala tifa. So mkorogo we na kala ya kiafrika. Tikadi kam Jamaica street peace atadumisha. Shapata mzamhana tatizo nana wejaji. Nani jajo mana sije pendelea taji. Basata wana shauri tukatafte kwenye vijiji. Watu anasema pana anataka katikate jiji. Pima jana we moja majaji nafikiri takwa stable. Ila sishinde flani kisa likuwe record rebel. Mismamo iwe strong ili aweze kuwa juu. Sijifosu gangsta kwa kufoji matatu. Na tukimona tutamsoma tutetaji sela. Hita kuwa noma paka mademu wa jela. Mwenye ana complain anataka kushiriki na mwambia stop man. It's all about Miss One on wa street queen ambaye shikiki. Who is Miss Hip Hop watamua mashabiki.
Miss Hip Hop search, Miss Hip Hop tizi. The super lady and gangsta, super lady and gangsta. Oh yeah, Miss Hip Hop search, Miss Hip Hop tizi. The super lady and gangsta, the super lady and gangsta, the super lady and gangsta.